Everything not true.
Sugar.
Everything not true.
Sugar.
Sugar. Everything not
true. I know you're very busy, baby. You've been working all day.
Julia.
And you're always on the road getting that paper.
To make me smile.
Na na nataka ukirudi nikupokee.
Isha nieleze ulikotoka. Mana najua umechoka.
Sugar,
you're my baby.
Yote tisa
kumi
nimeridhika
mimi
ile kitu wananipa lakini yona anawika.
Yes.
My baby knows that I am the chosen. If I am open na na nataka ukirudi nikupokee.
Isha nieleze ulikotoka mana najua umechoka.
Sugar,
you're my baby.
Ni mwenyewe maisha yangu bila wewe mikoko.